Yankee way. Ole Vina Adume Bojudia Ole Vina Gina Yankee's round Ole Olevina, igewe, 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 duwa, igewe, igewe, wa jama na du mebo du dia,
igewe,
igewe la babi we,
igewe, igewe, duwa.
You get where you get where you
Jesus,
Father,
I can't even imagine.
Chineke mere gị ihe ọma, biri ọtọ ka anyị kelee ya. Gị onye Chineke nyere nwa, gị onye Chineke nyere akụ, unu ndị Chineke mere ihe ọma niile dị iche iche, biri ọtọ ka anyị bukoo ya bụ otuto. Hallelujah.